ahikin amai o maliana aloha pane ia kau alo kalahui he u ima ele ika i Kua e mali ana ka alo kuloku I pohana pa
Love.